Mutima gwango kuchuza buchai Okavya mazi goru mumusai Nebuza chena kora baby why Wabachi matali Puliriza mukwana nini time Resi kura vya friend like dying Take my love I need your hand Every day you need to be my side Kuma homu kwano jeni tawa Jeni tawa Maomu kwa nje nitawa Na mare mitawana Kuma omu kwa nje nitawa Jeni tawa Kuma omu kwa nje nitawa Na mare mitawana Nafuka muzive na buwetana Amanyi kukufanga rabatawa Iyaji yangu mia yafuna twala Yande kanga tawa Mubude wechile misana mkwai Njara noturo viru mahai Mkusavo kome usweti zati Sorry matali Puliriza mkwana niju time Resi kura vya free like dying Take my love I need your hand Every day you need to be my side Kuma homu kwa noje nitawa Kuma homu kwa noje nitawa Na mare mitawana Kuma homu kwa noje nitawa Jeni tawa Kuma homu kwa noje nitawa Na mare mitawana Muzive na buwetana Amanyi kukufanga rabatawa Iyaji yangu mia yafuna twala Yande kanga tawa Mubude wechile misana mkwai Njara noturo viru mahai Mkusavo kome usweti zati Sorry matali Puliriza mkwai